shawty, you coming up fast. Show me what come of that ass, yeah. 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 Show me what come of that, 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 show me what, 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 show me what,